Unafundisha mapenzi kumkumbuka Mwenyezi, mi mwezi adhimu kwenye miezi, na pia tu mwezi mazuri yako mengi siwezi kuhesabu kwenye dunia. Ya Rabbi Karima, nipe afya uzima, nifunge mwezi mzima, majaribu niepuke, nitaje lako jina, nikisimama wima, niombe usiku mzima, paka asubuhi pakuche, na iwe kheri, na iwe kheri Ramadani,
Ramadani,
na iwe kheri,
na iwe kheri
Ramadani Karimu, na iwe kheri,
na iwe kheri
Ramadani,
Ramadani,
na iwe kheri,
na iwe kheri
Ramadani Karimu.
Exclusive from SureLoaded.com.